lipa kilanga, napangua gia na kupanga. We, na ujanja janja, ona kama unantua ushamba. Woman, anapanda farasi. Woman, anakanda chapati. Analeta kitumbua breakfast. Manju manju mati, full compact.
Fly, butterfly, come to my garden to die. When in your toy, I'm a pencil, not shine. Boy, you're the light of my life. Fly, butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hug you, hold you tight. If you play my penzi day and night. Shule nilifundishwa gatenzi, sikufundishwa kuenzi. Hakuna somo la mapenzi. Baby, my baby, you drive me crazy. Na leo anarudisha chenji. Na nifundisha kuenzi. Na nipa somo na mapenzi.
Ndugu mtangazaji, pendwa mtazamaji. Kumpenda mtu ni kualikwa bila kadi. Na mposti na meshi na mwekea na tagi. Mtamaliza nyimbo imbaji, mtamaliza story wa shikaji. Ndugu mtangazaji, pendwa mtazamaji. Kumpenda mtu ni kujitoa kwa jihadi. Kwenye jua, kwenye mvua, mina kwekia gadi. Mina kupenda, I don't care, nana nae kujaji.
Fly, butterfly, come to my garden to die. When in your toy, my pins, you not shine. Boy, you're the light of my life.
Have to break the door, let me fight the war. Yeah, I'm crazy for low, now I'm ready to go. Sina masoko bingo, and if you need anything, baby, you let me know. If I have to break the law, have to break the door, let me fight your war. Yeah, I'm crazy for low, now I'm ready to go. Sina masoko bingo, and if you need anything, baby, you let me know. I got you.
Boy, you're the light of my life. Fly, butterfly, come to my garden, you're mine. Come, let me hug you, hold you tight. If you play my fancy day and night.
Touch.
Take five now.